EMV Records.
Mbali wajunde, usiniache ningoje, navyo kupenda nipuke, oh my baby.
Kufikiria moyo wangu unanishikilia.